cola paña no es mento. Amarula na lewa Roberto. Nanana, na piga paso una nita mi petro. Nyache, punguza mikogo kidogo basi. Kuvutana mutana mwenzako staki. Mbio zangu ni ndogo soka farasi. Usiku kucha unanishikia marani. Usiningize chaka. Kisa nime data, data. Beki njoo nyuma daka, daka. Hizi makati nime waka, waka. Umeningiza chaka dada, chaka dada, chaka dada, chaka dada. Umeningiza chaka dada, chaka dada. Kumbe weni chakalele, 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 chakalele. Weni chakalele, 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 chakalele. Kumbe weni chakalele, 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 chakalele. Weni chakalele, 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 chakalele.
Good man, nimekuwa bad man. Sio wiki tena nimekuwa tough man. What a one, things not done. Umenumeza sana leo, now we are done. Papa lazi, siku zimekuwa chacha nazi. Unaningiza chaka wazi. Umeshindwa kufungwa na jamlango wazi. Yeah, Dema setulia ye ni chaka. Yuma upe chini mosu yo ni chaka. Akupi penzi bila pesa yo ni chaka. Akupi raha na kutesa yo ni chaka. Demo setulia ye ni chaka. Yuma upe chini mosu yo ni chaka. Akupi penzi bila pesa yo ni chaka. Akupi raha na kutesa yo ni chaka.
Usiningize chaka. Kisa nime data, data. Beki njoo nyuma daka, daka. Hizi makati nime waka, waka. Umeningiza chaka dada, chaka dada, chaka dada, chaka dada. Umeningiza chaka dada, chaka dada.
Kumbe weni chakalele,
chakalele, chakalele, chakalele. Weni chakalele, 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 chakalele.
Kumbe weni chakalele,
chakalele, chakalele, chakalele. Weni chakalele, 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 chakalele.